Big Touch Zumbi.
First time when I saw you nilipata kichia, litamani ni kushike ni kupeleke kita. Lipo kufata ukurinka wala kujona star. Nafasi ulinipa warning, lisema please don't lie. You so cute baby, uko soft bila cough. Kitandani ni midata kiuno kama feni mbovu. Me ushanuasha, unavyo twerk haswa. Ile nimeomba baraka ndo mkakupata. Nime cool mana, umesha nipeleka high. Penzi lako ni furaha, nami kwako ndo na fry. Mina fly fly, na when you call me mina why why. You're my hotspot na moyo wangu ndo wifi. Fine girl, you're my fine girl. Fine girl, you're my fine girl.
Uko fine, uko cute, umeniteke leki noma. Jua penzi lako na shindo paka koroma. Usulize kusufige yani body kinanda. Toto matata, anavi macho fa mdoli. Sombe nitazame muda wote nipo hoi. Nifanya nini ni kuchukue mapema, kabla ndoto zetu kuzimwa na manyangema. Nikuvishe pete uwe waifu material. Uniponye majera, unifute mavilio. Moyo upo kasu na kwenda mbio mbio. Kuachana ni misiba la babaki na vizi.
Fine girl, you my fine girl.